Wewa, lazima nasimu kwa yanga Uganda. Wewa, kutema simu kwa
Eviloto imba dendo tabia reality. Mwana salunda mumuka mlunjo naliko rikino. Nga mula vya wabate vano nyono. Awa mwesungo wete katiali wanga fumba. Fumba bobe za supumputa yeah. Mazima ye chiche tutakole. Chino chila vika chinyankole. My love is for you. This time kati yange.
Patange ya.
Takiriza
wewa
chimanye
nze siri regular aban crush nga any now na love ni na bully formula nafuna mwana na tukanze fetuli mu love moment abante tamanyi waitanzi love ajimpa mubanda si this boy is one in a million kamula vya baba de banonyono abamwe sungo.
Tutakole, chino chila vika chinyankole. My love is for you. This time kati yange.
Wabatange ya.
Wewa,
you know.
Lazima nasimu
na wabate takiriza.
Wewa,
chimanye.
Nasimu mwana.
Wabatange ya.
Wewa,
chimanye.
Lazima nasimu
na wabate takiriza.
Wewa,
chimanye.
Nasimu.